Mwami cheki kweka byanga bwotyo Njagadde olwaleero ntegeze Kuba akatimbala emirundi giwera Atenga emabega kusibwali Buli wali onkwatanga ekirasi Lwaki batyo onkwatanga ekitatika Buli lw'odda wakobeera ng'omulwadde Munnange nkwekubeko towuna Kulikayo n'osirika obutanyiga Olumunno okulira nti essanyuze Mwembanga ndina ke nkusobye nnyo taata Natuulira ekisingako okukola ebyo Ekyo kisinga olw'okubisa obubonero Obusungu n'obuleka ku mwoyo Awo obanga omuntu amala ebiseera Zenanga bw'obuzaabuza ntegeera Tukkanye ku lw'amaka amalungi Kisinga munnange okwekola ebyo Jjukira nnyo eby'embeera eyasooka Lwaki munnange okooye bw'otyo Wakola ensobi obutabindaga kusooka Wesanga kati nandibadde mmanyidde Naye engeri gye wasooka omukwano Okyusa sirowooza nti jangu Okummanyiza ebitaliwo dda Mwami awo saagadde kulimba Jjukira nnyo nga tonnaba kukyusa Awaka wano waddanga bukyali Nga nange neevuga neefuba okutegeka N'osanga ng'ebisinga biwedde Mbu neebaza n'eyawakawo gye nkola Laba kati ebyo bwe nfuma ebifumi Kulikayo nti nvuddeyo omukwano N'akabugumu ne kansi gy'obutama Ensi yonna yasimbisa nze maama Gy'omusajja wange gwe ndikategeera Laba ne bw'okyosalawo okukyusa Ndabye maama Naye tukkanye ku lw'amaka amalungi Kisinga munnange okwekola ebyo Jjukira nnyo eby'embeera eyasooka Lwaki munnange onkooye bw'otyo Bwe weetala n'atamanya ategeera Olw'omupya omulaba ng'amalayika Bwe weesereja kubanga obutalifa Bw'oddeko n'otubunya obusonda Kulika muno otandika okweyombya Era onoonyeewo ofunira oluwenda Tuyombeko genda osule mu kyalo Ky'ova olaba ng'ansalawo okusirika Ne bw'okola ebyenkana wane sinyega Kyokka nga mulimbira omwannyo nga mwana Olaba nze obutatera kweyombya Buli kimu kibeerako w'ekikoma N'omukazi akusigudde alibijja Ogw'afaaniya y'amanyi nti kukka Naye n'oyo ekimwewaza kirimuka Gw'ensambirira onfuule ng'ebisooto byo Kasita nkulabudde kugenderera Kale tukkanye ku lw'amaka amalungi Eryato munnange ng'oliyuza Jjukira nnyo eby'embeera eyasooka Lwaki munnange onkooye bw'otyo Okwagala omuntu aliko amaka ge N'ayagala amubuzeeko omwaganya Buli kimu n'aweereza ekiweereze Bwe muli wakulootya teebuuza Ez'omupya we mwagalira nti Naye olwo nannyini ye yasooka So ng'era ne bwe nsiba emigugu Tosobola kuvaawo gy'ofumbe Ye nga ki ky'onoonya ku wange Ka n'obubwa obwakulema nkwewuunya Nsinga mmanyi w'obeera obulungi Nandize ne tusulakawo ffembi Ne ndyoka nkutegeera obukyala Ka kiki ky'osimbukako okunjooka Bw'oba olina akategeera nkulabula Omusajja wange gy'olina mmuvaako N'abaala sinsaba munnyambe kw'ekyo Omukazi anjooza ennyo naye ekibi Nabulwa w'abeera Thank you. kubuza wada gambe jogoro muyambala ko kuri mukolone mbanga kuswaza tewe kuba kuri wakankwe munya sirira banyana temwa katiwa somari mujara wa womunda kyusa kende isayonji kuye bakusinga rina bisibo kubira nabalabi bantwale ngomujamu songa kuonete dokolejo kale dukanye kuba makamarungi eryato munange ngoliyuza jukiranye byembere yasoka lwaki munango nkoye bulyo mwami dukanye kuba makamarungi kisinga munango bwekolebyo jukiranye byembere yasoka lwaki munango nkoye bulyo. Oye, murió. Tu calle, tu ama, camarón. Y si camina, no puedo ir.